Yeah. Sado boy. Cosby Race. Vitex Media.
Mapenzi kwangu baby yanachoma, akina moyo ni baby naumia. Penzi lako baby wanizingua, japo dunia ni kama sina raha. Waniona mie kwako fukara, awataki mie niwe nawe. Nakona kima wasu baby ukinimwaga, kipindi kile macho sitaraji. Utaumiza mtima wange, mtima wange. Mtima wange, utaumiza mtima wange, mtima wange, mtima wange. I love you baby girl, I need you baby, njoo please mtima wangu. I love you baby girl, I need you baby, njoo tulize mtima wange. Baby, mtima wange, nakonda kwa ajili yako.
Hata kuwa na fight.